njombe saqhumela imali saqhumela udumo namhlanje ziyakhala
siyakhala emendweni we
sonke le njombe saqhumela ukhasikhasi ifuthu khasi namhlanje ziyakhala
siyakhala emendweni we
kimi wakhetha kahle wakhetha ukuthula waqhoma ibhizi ngiyabonga ugadi sibaya mangiyozingela kimi wakhetha kahle Waketu kutula wakome bizi Nyabongo katisbaya mangyo zingela Tosho nipilizi kshala ngemali zinyundela Zichuzo wenze lani loni skaga Wati wena leso skaga nyo shala nash Nyabongo mkwe wami Who understand isimo sami Mangiti kashanga nisha Katipana muyo shala nash Teku nini ngawa Tu wakelu Nago baya kufisa Dali masno tandus nago wonke Bago mnandela wini Slegela wini mutandu nimbatu Dali masno tandus nago wonke Sonke lendombe saqhumela imali saqhumela udumo Namhlanje ziyakhala
Siyakhala emendweni we
Sonke lendombe saqhumela ukhasikhasi Ifuthu khasi namhlanje ziyakhala Yimi waketha kahle waketha ukthula waqoma ibhizi ngiyabonga ugadi sibaya mangiyozingela Yimi waketha kahle waketha ukthula waqoma ibhizi ngiyabonga ugadi sibaya mangiyozingela Sokume ntombe shingakhuza umhlolo athi kahle ningazodlala ngathi nathi ubuhle bendoda inkomo sayo mase siqonde ifune nje sikhomela umno shole ntombe dinga kahle ngamanje Lami bengisika kwelijika yami Bengitangonga nje Isithando sami sangibekezelela ngingena ngongo Angena saqhumela imali saqhumela udumo namhlanje ziyakhala
siyakhala emendweni we
sonke le ntombe saqhumela ukhasikhasi ifuthu khasi namhlanje ziyakhala
siyakhala emendweni we
kimi wakhetha kahle wakhetha ukuthula waqhoma ibhizi ngiyabonga ugadi sibaya mangiyozingela kimi wakhetha kahle wakhetha ukuthula waqhoma ibhizi Ngiyabonga ukuthi sibaya mangiyozingela